si jota mani.
Mauludu julde mudun wat ama leidindi fo e mangal mudun. Jamatala tare yapinonde. Le nokkule kewde jamar dan heyton pep datimbiyadi fa nyaw coronavirus o rentiredu jamar de rewaydun. Kejadame Aissata Jaraw yi ho yiltu yikilede do nokkule kedden ko mo hebini min do hen.
Meden goni nokku do temere himbe rewbe worbe ngari yambenende al mawlud e himbe keddo don hakke yontere yambingol yitumo wori wargol adna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O nokku dabreji mbiyaade di wala fuko deddinte mbuddindirta ko ana fandi du borno tobe maskingaaji be kuliti ko sabim binidun.
Meden milo nyok coronavirus timmi o sabi sume koranta ko maskidi be wi amen ngo nyok coronavirus wawa hebde semen nukuje wulde mene jama wondiga fe goto amen holitewi kayum nyaw ane mudun du sabi sume koranta ko maskidi me yi e feene gotan to neddo fukkiga wi sallama mai sabi nyok coronavirus meden nana hala mudun ge deme yi e ninge hore dan jati masigo ana torragan.
Docteur Boubacar Sidiki Ibrahim Darame point focal covid 19 hopital Mali on wada no dango e jamaare de jokkate dinde dabere ji biya ana denta himbe e nyaw coronavirus o ko beedi wiide hopital nyande fu himbe be nyaw on nangi bur wadde le mudun yurobe le gelle de
la maladie ne peut partir
nyaw on witte to hon on gafa hande me won hande ko fotta himbe chafane jeegon nyawbe ko me hebi le hopital ji Mali le be himbe chafane jeegon me himbe chafande joy ana wonde e nyawnede weti fu men heba jama ko warta hollito wi nyaw ana mu en e le yontere fu danyam mayido hen me de wongina jama o fe daamudun tinno fa hande wada imma daraji haba nyaw o sabden on gafa hande
caggal dun dogotorembe ana ngada noddango fewde e himbe jaale ciudi dogotor indartude koy mu ben sini won ko mat e caldi mu ben wono durma e bu balla
tama odo andani dun
tamodo andani so neddo watta e maski mudum fa gasa ido way hokkude do nyawuji kewdi no andambe kabaru cellal kollitiri wiide be biso joman haaja yardena nyamde ana hani ko itta maski mudo furo do kaddeten bete hande do kabaruji meden jowidi do coronavirus yenji yontere warore tinno don wakkati fur ngatton maskiji yalla don dena ko he modon denon wondibe modon
si jotamani.